in Uganda. Ricky Styles on the beat. Mada.
Ricky Styles on the beat.
Kampala City anali kokati. Uptown, downtown, you fat fully kokati. Chicha chiti kamati Kampala City. It's a cup, temba gabi, yenzali kokati. Kampala City anali kokati. Uptown, downtown, you fat fully kokati. Chicha chiti kamati Kampala City. Sasulila mucheke Anayimba mafune kariteke Walabi na yuna disivinga peke Wabuta butano sinaye wabafeke Time so shine muso hain kutebendela Luka flamisho nikomba timazo kujambala Bahita wekwe sete wali na chakola Usungu wa hitro mtima kwa Mandela Gatunda yampe la yampe sagumo Chiti wacha mkama boy tano ndi mufumo Asuna shida wachiva ngativila mo Sangu kutukocho vanga chali mula mo Nakula nyoka tisa wanzi sasa nye Tali ita daluwe manzi yanzi jajamia Mboto kuboto, otumia fetonywe Wesibene yokso tupeke rapela wenye Kampala tisite anali kukati Uptown, downtown, ya fatuli kukati Chicha chiti kamati Kampala tisite Kito kapte mbagabe yanzali kukati Kampala tisite anali kukati Uptown, downtown, ya fatuli kukati Chicha chiti kamati Kampala tisite Kito kamte mbagabe za tabu sekati Chitoko ya kwako katibanya tualelo Kamba kuwe rapu walene kukoko Rapu zazi liloko tuta kingane foto Ude wazi cheche kukola nevoko Ito Captain Uganda Ricky Styles on the beat Techno Chrissy Writer